Kaniso, sing your rights in the way. Nivuga kuseni, ilanga likhanya ba.
Bengine kaniso, futhi uyazi nawe. Uthi ngenzeni, ngathi awazi wa.
Anginakho kuthula. Iqiniso sengimojanga anginakho ukuthula manje nawe baby iqiniso sengimojanga.